zmusicafrica.com.
Mike Man, yo! Just a black diamond!
Bounce the
10 men.
You're on the
caber. Antoiva, nigga kalawa ndi seke la boza. Ndoiva, zonen ndi mwembe. Antoiva, nigga kalawa ndi seke la boza. Ndoiva, zonen ndi mwembe.
Ndiregeni ine ndimapanga sanga nditraeni mwenda somatsiweri ndiza kudinda dinda ngari tiketi ukauze amako apambo mwina asinsako sapange zaino veza sindine nzako
antoivawa ndikakhalawa ndisekela boza ndoivawa zonena ndimbwembwe antoivawa ndikakhalawa ndisekela boza ndoivawa zonena ndimbwembwe
I send my parade.